Ezenim
Biakute Jesus Anola odu Agugi Nagoya Abalankiti Kulera Magabigagi
Cheta
Nechi
Meleki Edeanya
Hey Ekwensu Eleshalomo Madanya Manobu Nige Gento Pukwa Uzukonka Agabuna Anyongo Mubia Ekampu Nike Kenjo Aina Jesus Kibikona Rampa Nagoryongo
Jesus Nadingo Jesus Sai Rezoka Ona Bogo Bia Onyanjo Bia Bambani Opu Rezoka Megi Kirimba Amen
Yakute Jesus Anolodu Nakumboya Muzira Yuzo Takone Kuzo Netitiha Wayona sibia
cha bia kute jizo
ano lodo na kuboya kosira yozo ta kone kuso detitia jiwayona sibia
sukoka
Jesus
tu lo ebi
ebi
ebi ebi mo
ai
na ki Jesus
ko
Jesus ko
were no ko monta bia putem
o Jesus
o bini le nguria lokuya ko buru ye ai rotara anolodu ibia Go binile uria lokuya Go buru hoye ai rotara Anolodu ibia heya
Kamona nyongo
Nongo
wakanyi kampuni kekembe
Kamona nyongo
Jesus
to Lord,
Jesus
to Lord, Ebi Ebi, Akabu
na I na gige,
Suko,
Suko ke,
Hey,
Hey,
Hallelujah,
Akabu na nyongo,
Ewo,
Obi e,
Kapu
ni keke jo,
Jesus
to Lord, Ebi
Ebi,
Ebi Ebi,
I na gige,
Suko.
Eta no no na no nye raita Nanti ihe o nye raini u Nuru nu olu Mwayo yasi Omomo nu kabia
Esse polo na alcança O cua, o serento com a seu vida O esse pai que a nara é com a nusa de novo A Christ Jesus, a bela nunca E só pra mim O pro cua não é o problema aqui A gente vai ter o sonho de ir com a nani Nebem na nani ya bụ Jizọs Kraịst bụ onye ezi omume, ya onwe ya bụkwa ihe ijụ Chineke ụdọ banyere mmehie anyị niile. Amen.
Gee ntị, akụkọ dị ebube, ozi ọma n'ihi mụ na gị, na Jizọs wetara mgbaghara.
Onye mmehie, gịnị ka ị ga-eji bi na mmehie? Amara abịga ụba oke, ihe Chineke chọrọ bụ obi gị ala n'ihi kai ịgbara ha
ọsọ pụta ịnọnwụ ka ịdị ndụ ọmekaịghọkụmụchukwu otu nsacha dị n'ihi ndị njọ sacha n'ọbara nke Jizọs were ya.
Chineke bịara anapụghị gị onye njọ, ọ sị gị bịakwute ya, onye na-adọgbu onwe gị n'ọrụ, nke bụ ụkwara ibu arọ, ihe onwe ya ga-eme ka izu ike. Ọ bụrụ na ị ga-ege ntị olu okwu a na-akpọ gị ugbu a, ọ ga-enye gị izu ike udo.
Jọwa agaghị enwe ike ọzọ, ọ bụ eze nọ ga-nwa gị, n'ihi na Kraịst site n'ọnwụ ya ga-emebi ike niile nke njọ. Nwanne m, were ya, were were mgbagwoje ya, ụzọ ma dị ndụ echi nwere ike tụkwasị obi gị na Jizọs, zọpụta ka ọ ga-enye gị taa.
Elu obe Calvary, bịa nara ebere Jizọs, bịa nara ịfụnanya Jizọs.
Ugbu a nara ebere Chukwu, ọsọ jekwuru Jizọs taa. Ọ ga-akpọbata onye bịara, ọ dị onye ọ ga-achụpụ. Were ya, were ya, gbagbote
ọrụzi ọmụma,
emechila obi gị nwa m, esila ngọngọ, tụkwasị obi gị na Jizọs, zọpụta ka ọ ga-enye gị taa. Chere mwi noi na nche,
che 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 che.
Ke ihe ala inkiwe,
Jesus Christ, onye keje izisa ozi oma, ewe nchebu ndele Jesus anya. Christ, what I bahanime, the Christ data, no kaini le we iri, sisa osia matopu abunjo. Biangwa mbembadunga buhabu nasi otu todiri chineke wehaga ngore omu kembaputa tiempu aleluya Jesus kweze.
Chinaka Kalibo
Esa Osa Rangeji
Jimmy.